ukuthi kwagqitywa ndazini ndingekazalwa kuba ndaba ndumshumayeli wentlalo ndizawuba yi-artist. No one can change that. Kwagqitywa ngempilo yam, kwagqitywa ngobomi bam. UYesu andazi ndingazazi, ukuza kuYesu akuyo waste ngoba ufike uyazi identity yakho.